nga kidonze bwe nalinga numba yebala omusumba tato yonze mwenfuna ebyengera saanya ayimirira mu mwene mundaba nga nsima omukwano gwe mundaze munjije munzije nga wala nnyo yadde ndibawatiriki kankuba endongo mwetale bampagira ojjanga nozina sikulwanga osanga lwayaba kwogololaawo enkoze ensobi byebyange bibeera bwe bityolera embozi nesempomu sebikyo mutuze we busunju nabwetema omukadde maama nyowanga asaana kwebaza wamma mwebala batuzaaleeyo kampani k'omunaala gwammwe mpozi mukama tusingako obunene rich boy nampangira ekisingayo bakedde olunaku mbeewo namwe mwebala ensiima buli lwensitula sauti bandeese bubaka bwammwe olwabefutu abalabe bone beeyongera wamma songa bampagira emizira enduulu wamma mwanjagaza kajanja kati kanjagala njagala atanjagala aveewo naawe kyenkoze okikolanga atakwagala aveewo mukaddemu abeeyo mpulire atabaagala aveewo balungi abantu baffe kubyenda byembirabye sibalungi abantu baffe oyo gwoyita munno ogwoseka naye kakufuukira engo akujja mu fyuzi obeewo nakulwanyisa mbogwe akujja mu fyuzi obeewo nakulwanyisa mbogwe songa eyakutonda akimanyi osobola dunda gwali wane bwoloka kyenva sirwana n'oyampalana ne mumpita nze nte yabato kyenva sirwana n'oyanteeka kubaane wendi nsinza ye sikyenkoze nkikola kyesikoze nkireka naawe kyokoze okikola nga kyotokoze okireka awo n'osalawo obulamu obunyuma nga nti by'okola onyumirwa ne bimpoomera nze nsiima ne binkaayira nze gamba ne bimpoomera nze nsiima ne binkaayira nze gamba anze waakiri nkulaga naawe n'olaba ensonga awo ne njawula omulamu atoola n'oyo atazikwasa ngaabwe mwampagidde eno wamma mwebala ensomesa abalaba entaana abakuyamba n'oyita awazibu zenaawo wendi simanyi tunda yandibanga ensonga tolwana n'abakuwanguza k'oli mukwasa ebiganyi likiboyi mbasibula mikwano gyange ensaaliddwa ngenze gyensula ebusunju kuba okuyiya ebirala